chocolate uzuri kampa mama, oh mama, acheko lake kama violet, kisura chake yani baby face, ananichanganya, anichanganya. Mwenzenu nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye. Nina wivu, macho wazi, o mambo yako wazi, wazi wazi, tuweke wazi kwa wazazi, milele tuishi wote, mimi nawe my darling. Mwenzenu nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka, huwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka, huwezi mpata kama yeye. Nina wivu.